Matata, body matata mbaya. Hey, bwana mdogo menikamata, unanicheza kama karakta. Yeah, tulikutana kule Cape Cape Town, paka Accra Town, downtown. Hey, eti unasifa za kudanga na mengu anasema sijauna. Wivu umewaingia, unguka nionye shashara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, unguka nionye shashara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananita
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Hawajui ninachofanya mi
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Nikitemo na shiba
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Kilimanjaro na panda mi
mwamdogo,
bado bwana mdogo
mwamdogo.
Make these people no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, better just shun. Sweet lover, you got a text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna undress ya. Yeah, them a link, but me not send them. Anybody hating girl, unfriend them. Make we use this loving girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby, yeah, just run to me now. I'm in love, you give it to me now. I'll keep up at the ranking, you know.
Wakiniona unanita
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Hawajui ninachofanya mi
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Nikitemo na shiba
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Kilimanjaro na panda mi
mwamdogo,
bado bwana mdogo
mwamdogo.
Kanionye shashara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionye shashara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananita
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Hawajui ninachofanya mi
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Nikitemo na shiba
mwamdogo,
bwana mdogo
mwamdogo.
Kilimanjaro na panda mi
mwamdogo,
bado bwana mdogo
mwamdogo.